waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Holden oo ahayd sumad caan ka ah Australia ayaa dalka isaga guureysa. Dowladda federaalka ayaa dhaliishay go'aanka degdega ee ay gaartay shirkadda General Motors oo ah shirkadda leh Holden. Dowladda ayaa sheegtay in go'aankan ay boqolaal qof shaqadooda ku waayeen. Waxay ahayd maalin dareenka dadku cirka gaaray markii madaxda shirkaddu ay shaqaalaha u sheegeen in magaca Holden oo dalkan 160 sano ka jiray la soo afjarayo. Madaxa Holden, Christian Aquilina, ayaa warkaas aan lagu farxin la wadaagay shaqaalaha.
This is a tough day for the Holden family. They put their heart and soul.
Maalin adag ayay u ahayd dhammaan cid kasta oo Holden ka tirsan oo niyad iyo nafba u huray shirkaddan. Iyadoo soo martay waqti adag, waxay ahaayeen shaqaale aad iyo aad hawlkar u ahaa. In ka badan 600 oo shaqooyina ayaa lagu waayayaa go'aankan oo intooda badan lagu waayayo xarunta shirkadda ee Melbourne, halkaas oo ah goobtii ugu horreysay oo gawaarida Holden lagu sameeyay 1948. Julian Blissett waa ku-xigeenka madaxa General Motors oo ah shirkadda leh Holden.
We have a deep respect and regard for Holden, which has made an extraordinary contribution to our company.
Ixtiraam weyn ayaan u haynaa Holden oo qayb lixaad leh ka soo qaadatay shirkaddeena Australia iyo New Zealand. Go'aan adag ayaanu qaadanay oo aynan si sahlan u gaarin. Waxaan go'aankaas qaadanay markaan fiirinay dariiq kasta oo kale. Holden ayaa waqtigeedu ku egyahay sanadka soo socda, laakiin qaybta dayactirka iyo qalabka gawaarida hadda wadooyinka socda ay u baahan yihiin ayaa la sii wadi doonaa, iyadoo macaamiisha adeegyadaasi la siin doono. Inay albaabada u laabayso Holden Australia iyo New Zealand waxa u dheer shirkadda General Motors inay sidoo kale iska gadayso warshad ay ku leedahay Thailand. Go'aanka ay shirkaddani uga baxayso suuqyadaas ayaa waxaa shirkadda uga baxaya maal gaaraya in ka badan $1.5 billion oo dollar. Laakiin dadka falanqeeya arrimaha shirkadaha gawaarida ayaa sheegaya in General Motors ay ku qasbanayd inay lacagtaas badan ku bixiso si ay uga baxdo howlo aan faa'iido badan u lahayn. Tim Robson waa tifaftiraha website gawaarida wax ka qora oo la yiraahdo whichcar.com.au.
People's tastes have changed. Everyone wants an SUV or everyone wants a dual cab ute. They're the most popular.
Dadku nooca gawaarida ay rabaan ayaa isbedelay. Qof kasta hadda wuxuu rabaa 4-wheel drive iyo kuwa laba shirleyda ee inta badan ay gataan dhalinyarada farsamayaqaanada ahi. Noocyada ayaa dadku aad u jecel yihiin maanta, marka dadku ma gadanayaan Holden. Marka haddii aadan sameynayn gawaarida dadku rabaan, suuqa kuma sii jiri kartid, ayuu yiri. Waa dhammaad murugo u leh shirkadda Holden oo ka soo bilaabatay South Australia iyadoo samayn jirtay kooriga fardaha la saaro ka hor inta aysan gelin gawaari samaynta. Inkastoo mustaqbalkeeda Australia uu shaki ku jiray kadib markii gaarigii u dambeeyay ay sameysay 3 sano ka hor, haddana dowladda federaalka ayaa go'aankan u dambeeyay uu lama filaan ku noqday. Wasiirka warshadaha Karen Andrews ayaa sheegtay in wada tashi la'aan shirkadda General Motors ay tahay wax laga xumaado.
To make an announcement of such significance, I think it would have
inay ku dhawaaqdo arin sidaas u weyn waxay ila tahay in wanaag badan ay ku kasban lahayd hadii ay nala hadasho oo dawladda ay la hadasho ka hor go'aanka. Go'aanka General Motors ayaa sidoo kale ka caraysiiyey Ra'iisul Wasaare Scott Morrison, isagoo sheegay inay ahayd inay ka fakarto kaalmo badan oo dawladdu hore u siin jirtay shirkadda.
The fact that they took money from Australian taxpayers for all those years just to let the Holden brand wither on their watch.
Xaqiiqda ah inay qaadan jireen lacago canshuur bixiyasha sanado badan ayna taasi keentay in shirkadu ay sii baabado waa wax laga xumaado. Waxaana ka muuqda inkastoo lacag lagu daldali jiray inaysan wax ixtiraam u haynin canshuur bixiyasha.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.